Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kitaafu ky'abakozi ki NSSF kiwadde ensalessale wa myezi ebiri gyokka eri bannannyini makampuni abamaze ebbanga nga tebasasulira bakozi baabwe ensimbi mu kitaafu kino okukikola mu bbanga eryo ngero ye ate akikole waakutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Okusinziira ku tteeka lya NSSF, omukozesa yenna alina okusasulira omukozi w'ebitundu 15 ku buli 10 buli mwezi, nga ku zino ebitundu 5 ku buli 10 biva ku musaala gwe, ate ebitundu 10 ku buli 10 okuva eri mukama we, nga zino zaakwetegekera eri obukadde bwabwe nga newankubadde abakozesa abamu oluusi balemu okuteekayo ensimbi zino. Wano ekitongole ki NSSF ekisinzidde okutongoza enteekateeka etuumiddwa NSSF Amnesty Campaign, nga muno ekitaafu mwe kigenda okuyita okusobozesa abakozesa okutuukiriza obweyamu bwabwe obusobola okusasula ensimbi zino ezibadde ziteekebwayo okutandika n'olunaku olwaleero omwaka guno, nga mu kino batunuulidde ensimbi eziwera ddala obuwumbi 300. Gerard Paul Kasato nga yamyuka ssenkulu wa NSSF asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku yafeesi zaabwe ku Workers House mu Kampala, n'alaga ng'ekitaafu bwe kiyongedde okukula mu buweereza bwakyo era n'agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose okwenyigira mu kampeyini eno, nga basuubira nti omwaka we gunaggwerako basuubira okuba nga bafunyemu obuwumbi obuwera ddala 16.4.
Naye tukizudde nti abantu bangi abakozesa abantu tebateekayo ssente ezo oba tebaziteekayomu. So olunaku lwaleero tutongoza kampeyini eno ng'egenda kutandika olunaku lwaleero, egenda kumala emyezi ebiri. Tusuubira nti abakozesa basukka mu 28 bajja taking advantage of the campaign. Tusuubira ba members abasukka 10, naye ng'era ku assessment tool eyo ayina okukkiriza nti agenda taking advantage of the amnesty campaign. Sigwe mirundi obusoose okubeera ne kampeyini eno. Tusuubira nti mu bbanga ery'emyezi ebiri tujja kufuna esente eziwerera ddala obuwumbi bilioni 300, era mu mwaka guno gwonna tusuubira okuŋŋaanya esente eziwerera ddala obuwumbi 16.4.
Kasato mubufu bwe bumu era alambisa ebikwata ku kampeyini etongozeddwa ng'enetunuulidde abakozi abaawandisibwako n'abo abakozesa abatannaba kuwandisa abakozi baabwe mu kitaafu ky'abakozi, era n'alaga nti abanaalemu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe baakuvunaanibwa mu mateeka.
So the amnesty campaign will apply to three categories of employers. The first category are those who have arrears of contributions. The second category are those who we have audited and we've given them settlement deeds. Then the third category are those employers who are not even registered and they do not have their employees registered for NSSF. We are saying that if you take advantage of this grace period or the amnesty campaign we are giving, we will waive 100% of the penalty.
Eyo nga tuvuddeyo mu mawulire amalala, ministry evunaanyizibwa ku nsonga za tekinologi etegeezezanga bwetaayina kigendererwa kyonna okukyakujja ku mpereza za mobile money mu kaseera k'okulonda, nga kino kyakolebwa mu butanwa. Minisita okuvaayo bwetikidiida ababaka abatuula akakiiko ka paalamenti akalondoola ensasanya y'omuwi w'omusolo okussa ku nninga abakungu okuva mu minisitule eno, okunnyonnyola ensonga eyaviirako okuggyako empereza za mobile money kw'ossa ne intaneti. Era wano Amina Zawedde, omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule eno, ategeezezanga okuggyako intaneti bwe kyagenderera okuuma ekifaananyi kya gavumenti, kubanga bangi ku bavubuka bangi batera okugikozesa mu ngeri etasaanidde. Wabula ye Joseph Akoya, akiikirira minisitule ku boodi ya UCC, agambye nti ensonga zonna ezikwatagana n'okuggyako intaneti zeetaaga kubuuza akulira UCC, kyokka agambye nti enkola ya mobile money yalina okusigalako, wabula intaneti bwe yaggibwako ne kampuni ezisinga obungi zaatataaganyizibwa mu mpeereza eya mobile money.
But unfortunately, because of the technicalities and also with the operators themselves, some operators like Airtel, I think, had issues implementing that directive. So there were issues of mobile money in Airtel specifically, but MTN, I think, had no major issues around that in that respect. So these were actually technical issues which resulted from the directive which the commission did implement in that regard.